la ikhanda angithathi kahle phela mina ngiyagula 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 nihlane and angirepresenta abantu basekhaya and angiso umthandi wokungangithandi baba zonke lezi ezingancane ezihlale ziringa inyongo ngami ngitifuthe mathangathi ngitifuthe ngitifuthe mathangathi ngitifuthe
ngitifuthe mathangathi ngitifuthe mathangathi
Popo, popo man, tagatindi. Na puma kasi ngiti nyakunganu. Nanga buhi puja maru yanganu. Siti good for you. Pela mina nangondo mina. Noma bangatina nyaga balunga nishani. Gasecha la ikandu mama mnyaga ngenza. Wangfaki ntoza nganda kuti nshani. Nshani ngonda nyashani, nyashani.
Nyashanya.
Uzolenzani hlanya? Hlanya lase YFM, ihlanya lase gas. Hlanya lase gas leli baba. Sizloka zonke le clever, singazothatha ama chance. Umhlethwazi, uzitshela ukuthi umzeze usho kanjani. Endlela naziphakama, ziyazi ukuthi zizositola. Kala kate sithu kata kuyimi no brown dash khona manje siphethe gas lonke baba sesi 11 eza semtavovo eza semden eza sezoy eza sekluva eza sethembisi eza sekakahong baba inyoka ziphuma kuwo wonke amagas ayeye ayeye angeke lisithune fuck guy laban bathatha ama chance baba laban bathatha ama chance baba
laban bathatha ama chance ndoda
Le band bapa anyake balunga kumzekezeke dala bayizama lento yokuthi balobele bathi ngubani bani balobele bathi ngubani bani
ngidangeke balunga ndoda mina ngidangeke balunga ndoda mina ngidangeke balunga ndoda bathi ngekungiqede ngekungiqede
zizamile le ihlebu uqeda umzekezeke asafika asathamusha egaming
khona manje ndoda ngina 4 years egaming basazama lo buthakathi babo bakuthi bangiwise ndoda nangeke balunge abantu bamaphepha ngeke bangenze next mina mina ngumshini ongagobeki ndoda umshini ongagobeki umshini ongagobeki
phela mina ngiphethe ikazi baba phela mina ngiphethe ikazi
mina ngithi ngiphethe ikazi angeke balunga ndoda
khatha mani ngiyanilarha le bantu ababhala amasimba ngomzekezeke Nge 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 Okay, ngiyakhuluma ke. Nge. Okay. Ngiyazikuthi ngiyandina le. Don't blame me. Blame my esophagus. The esophagus of Mzekezeke that laughs for nothing fun. Manje ngenzeni? Because my esophagus finds it fun. Maybe it is not funny to you, but it is funny to me. If ngiyakudina umamele manje, it is a problem, not my problem. But for now. Uzala, uzala, man. Laba, bangijwayele inyongo yazi. Bacanga ukuthi njalo ngizolobele ngikhuluma la. Today I'm talking focal, Baba. I am laughing to me. Niala, khando tangiala, khando. Niala, khampe. Fresh, join us, Baba. Join the band, and don't. Now, I don't have a man. Join the band, and don't. This is a laugh for nothing. It must get the award of the laugh for the year. It must get the award. Hi, my friend. You must have a nice weekend.